me number one.
I still kiss, baby.
Wakisema nichague tena, alitakuchagua wewe. Wakisema nipende tena, baby bado wewe. Maradhi kifo kitaniumbua, achari weke wazi, michezo unaijua. Iti mara nite daddy, big big daddy. Of course mimi na mwita buddy, atayiri mradi. Tunde hadi, ni monge gari ni msusie na kari. Kukuji chukuri ya mamuzi, hivi na nikamusu aje kwa juu. If I'm about to lose, I better lose my life, baby, not you. Unanifanya remba, oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe.
Kaza kulinda mipaka, mfalme na tonyo kali. Kwa yule anayemtaka, Habib tindo la kejina. Wapenta jidai, bila yeye ujanja sina. Yache ninjo kwa utani masyara, na nita kwa ishara. Mimpole chotara, wala hana papara. If I'm about to choose, in a million I'll choose you. To lose life, I lose my life, baby, for you. Umenifanya na ima. Oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe.
Oh, 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 oh.
Kiniacha utani onea.
Oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe.
Oh, 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 oh.
Kiniacha utani onea.
Stunt up boy, call me number one. Baddest,
yeah.
The comics.